iki kiganiro.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Icyegeranyo raporo yatangajwe na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge bw'Abanyarwanda mu mpera z'ukwezi gushize yagaragaje ko Abanyarwanda bagera kuri 92 n'ibice 5 ku ijana bumva barageze ku bumwe n'ubwiyunge. Ni raporo ivuga ku byagaragaye mu Rwanda mu mwaka ushize. Raporo yerekana imyanzuro ku bushakashatsi bwakozwe mu turere twose ukwari 30 tugize u Rwanda. Ubushakashatsi kandi bwibanze ku bibazo bijyanye no kureba amateka y'igihugu, politiki, umutekano, ubutabera n'imibanire y'Abanyarwanda. Mugenzi wacu Asumuta Kabuyi yakurikiranye imirimo yo gutangaza iyo raporo. Arabanza muri make atubwire uko iteye.
Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge yakoze ubu bushakashatsi yavuze ko yagendeye ku bintu bitandukanye birimo kureba uko Abanyarwanda bumva ahabo hahise, uko batekereza ahazaza habo, imibereho yabo, ibitekerezo byabo kuri politiki y'igihugu, umutekano, ubutabera n'imibanire hagati yabo. Abakoze ubushakashatsi bemeza ko hakiri imbogamizi zifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, ibikomere byayo, ubujiji, irondakoko n'ibindi, ariko nabyo ngo hari icyizere cy'uko bizarangira vuba. Musenyeri John Rucyahana, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, asobanura impamvu y'ubu bushakashatsi.
Ubushakashatsi bugamije gusobanurira Abanyarwanda cyangwa se gupima no kwerekana ibipimo aho Abanyarwanda bageze mu bumwe n'ubwiyunge bwabo cyangwa se bwacu, cyangwa se bumwe n'ubwiyunge bw'igihugu cyacu, ndetse na n'urugendo tugenze, ari mu gukira ibikomere byatewe n'amateka, arimo kwigisha Abanyarwanda kumenya icyo bari cyo n'abo bari bo n'inshingano zabo kuri bo ubwabo ku gihugu cyabo, ari no kubana babo n'icyo byasigaye, n'ingaruka no kumenya amateka y'u Rwanda ya makuru n'ibyo yakoze n'ingaruka zayo, noneho n'amateka mashya yubakwa uko yakubakwa kugira ngo tugire impinduka mu buzima bw'igihugu cyacu. Abanyarwanda batifuza kwirebera mu moko nk'uko babivuga, icyo bitaga moko, kuko babivugaga iby'abahutu n'abatutsi, bibonamo ko ari Abanyarwanda ari cyo bifuza kugira. Ikindi cya kabiri ni uko biri muri hejuru ya 90%, ubundi Abanyarwanda barumva ko bagomba kwitangira ubumwe bwabo, nabyo bigeze kuri 90%. Abanyarwanda biringira ubuyobozi bw'u Rwanda birenga 90%, ni imibare ni myinshi. Ariko Abanyarwanda igikuru cyane dukura muri ubushakashatsi nuko imibare n'ubumwe bw'Abanyarwanda bigenda, imibare igenda igaragaza gukura no gukenera no kuryoherwa no kubona ibyiza biva mu bumwe bw'Abanyarwanda. Ibibazo dufite nk'Abanyarwanda, ibibazo Abanyarwanda babona, abagabo n'abagore, urubyiruko, nuko hakiri abantu bamwe bagifite ibikomere by'ingaruka bakomoye kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Izo ni zimwe mu ngaruka abantu bafite. Iza kabiri, hari abantu batarakira imitekerereze y'ingengabitekerezo ya jenoside, bafite mu mutwe hatarasobanukirwa, bagifite ingorane gusobanukirwa ibyo babayemo, ibyo barerewemo, ibyo bakoze bashyize mu bikorwa bikibabereye ingorabahizi kubivamo. Bakaba bakibivuga, bakaba bagikemangwa, kandi bakaba batarasobanuka mu myumvire n'ingiro yabo. Indi ngorabahizi turacyafite, abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi bari hanze badashobora kwemera ku Rwanda rwahindutse badashobora kwemera ku Rwanda rutera imbere badashobora kwiyumva ko abanyarwanda ubwabo bahindutse imyumvire yabo kuri bo ubwabo no kugihugu cyabo no kumubano wabo byahindutse kuko bo bagicirwa n'urubanza hakurya hariya bataremera nkuko abanyarwanda bemeye bavuga ati tubabarirane tujye mu kuri kw'ibyabaye dufatanye kuko nubwo byabaye dufite inshingano zo kubaka igihugu dufite inshingano yo kuzaraga abana bacu ibyiza abari mu Rwanda ubu bafite aho bageze abari hanze babikoze bamwe ntibarabyumva izo ni imbogamizi dufite kuko nabo ni abanyarwanda n'abavandimwe bacu ni inshingano dufite kugira ngo nabo tuzabagereho ikindi dufite abantu bari hari hakurya muri Kongo ba FDLR dufite ababashyigikira bo hanze dufite ndetse na bamwe mu Rwanda bashobora kuba babashyigikira kubera ubuvandimwe kubera ibindi izindi nyungu ibyo ni ibintu tugomba kujya mu kuri tukabivuga nk'abanyarwanda nk'ukuri tugomba guhangara tukangaje tukafata inshingano zo kugira ngo nabo dukore ibigomba kubakorerwa nabo bagire bate nabo bafatanye n'abandi banyarwanda ariko ni umuhamagaro tugomba kubikora
imibare y'92 n'ibice 5% aho ubwiyunge bugeze kandi tukabona na 28% ngo bashobora gukora genocide baramutse babonye urwaho
hari abantu bagifite ubwoba ntabwo ari abashaka abumva bayikora babivuze ni abantu batekereza bakavuga batariko dukurikije ingengabitekerezo ya genocide dukurikije uko abantu bamwe bitwara uwabaha umugisha bakongera bagakora genocide aba bantu babivuga rero nubwoba bafite bakurikije uko babona abantu bamwe bitwara bakavuga bati ubuyobozi bubaye budashyizeho umwete umurego ubaye ugabanutse aba bantu 28 baravuga bati genocide yakongera igakorwa
abakoze ubushakashatsi bavuga ko 82% by'abasubije mu turere twa Burera Kayonza Kamonyi Musanze Nyamagabe Rubavu na Rutsiro bemeje ko genocide idashobora kongera kuba ukundi kurundi ruhande ariko ubushakashatsi bwerekana ko abanyarwanda bangana na 22.5% bemera cyane ko akiri abantu bashobora gukora genocide babonye urwaho ikindi ubwo bushakashatsi bwerekanye nuko ari abanyarwanda 27.9% bakirebera mu ndererwamo y'amoko naho 25% bakaba bakirangwa n'amacakubi n'ingengabitekerezo ya genocide hari bamwe mu bitabiriye ibiganiro basanga iyi mibare isa nk'aho ituzuzanya
nitwa Pierre Nzeyimana nkaba nshinzwe gahunda za International Review Committee mu Rwanda hari statement mwahaye abo mwabazaga amuvuga muti ubwiyunge ni hagati yande nande mwavuga muti mwaba statement ivuga ko ari hagati y'abarokotse genocide n'abayikoze ugasanga abasubiza bose bari hamwe ariko bagera ku statement mwabahaye se ni hagati y'abahutu n'abatutsi ugasanga habaye cyo nakwita nka ibyiciro bibiri kuri 54% bakabyemeza abandi 46% bakabihakana muri research yo habonetse ibintu nkakira kuri iyo mibare yomini minini ese byababwiye iki mwabitekereje kwiki ese mwashatse impamvu hari ahantu abanye mibare nabwo mukwiye kongera mugakora analysis neza kuko avuga 54 kuko iyo mubajije abantu barenze 95% bakavuga ko biteguye no kuba batanga ubuzima bwabo aho kugira ngo bajye mu byavangura abanyarwanda cyangwa be bazana ideolojia ya genocide ariko abo bantu akaba ari nabo bakubwira yuko babona ko hari abantu bagifite ingengabitekerezo ya genocide kandi ababikubwira ko bababona bava muri iyo society kandi bakabyemeza barenga hafi 30% 50% uribaze se abo bantu ibyo bakubwira niyo opinion yabo koko cyangwa nibyo ariko ntawivuga amabi ameza hari ibyo rero bikwiye abakora ubushakashatsi mukwiye kugisa naho mugeza gukora analysis ibyo bintu byo mukareba aho bihurira
cyambere honorable Mugesera yakivuzeho kijyanye n'izi gahunda ziri muri recommendation za ndu munyarwanda n'itorero gena nibajije ndavuga ngo uko tumaze ukurikije igihe ubushakashatsi buheruka bwakorewe n'igihe gahunda zimwe zaziyemo nka ndu munyarwanda zishobora kuba zaratangiye nyuma gatoya mu myaka 5 ishize ubu bushakashatsi bwari kutwereka ibindi bintu byaba byaragize uruhare mu kuzamuka kw'imibare kuko urabona iri hejuru indicators nyinshi ariko urebye nka ndu munyarwanda dutangiye wenda umwaka umwe ushize ibiri twayikomeza ariko nta zindi factors ngira ngo hari n'umuntu wo muri RGB yarabivuze kandi zirahari. Uyu munsi kuba abanyarwanda tubatoza gutura mu midugudu bagatura hamwe, uburyo ugize ikibazo atabara mugenzi we, yaba hari impact bigira. Uyu munsi gahunda yo kugabirana cyangwa se kuremerana muri gahunda ya Girinka, donc ubushakashatsi bukuye kujya beyond ukatwereka izindi factors abantu bashyiramo imbaraga kandi zirahari zimaze igihe. Numvaga ako kantu kabuzemo keretse abaye ari umwanya mutoya watumye bitagaragara, ariko byaba byiza. Icya kabiri, indicators nyinshi ziri hejuru ya 90, ariko hari indicators zimwe zagaragaye zikiri hasi. Hari kwita kuri survivors 88, kurangiza imanza za gacaca n'ibindi, ubona bisa n'ibikora ku mibereho n'ubuzima bw'abanyarwanda. Nge nkaba nagira ngo muri key recommendation, ubushakashatsi budufashe recommendation yo kugira ngo as policy makers cyangwa n'abantu dufite mu nshingano mu by'ukuri uru rugamba dushyira imbaraga muri izo areas zifasha gukemura ibibazo bimwe bigihari bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge, atari uko umuntu abishaka, ariko kubera ko imibereho ishobora gutuma akomeza yibuka n'urugendo yagenze. Nge mwumva n'ubundi tubisanga muri gahunda zinyuranye za leta, ariko kutagaragara mu bushakashatsi nk'ubu bukomeye ntabwo byafasha. Recommendation yatazwe n'ubushakashatsi nk'ubu buremereye irushwaho guhabwa imbaraga mu rwego rwa implementation.
Honorable Muzi, umuntu yakwishimira yuko ibipimo byose byerekeye ubumwe n'ubwiyunge ari byiza, ariko nahoze nibaza ayenda bijyana na analyse qualitative, gukora enquete mu gihe nakwita normal no mu gihe cya crise n'ubundi na mbere ya genocide cyangwa mu gihe cya genocide. Umuntu mwari muturanye, umuntu musangira, umuntu w'umuturanyi, yinde ukamubwira uti mpishira umwana akanga, kandi mbere wowe wibwira ko yamuhije kandi yaranakubwira ko yamuhije akanga, ariko perception ya mbere wowe nuko nta kibazo gihari, umuntu muraturanye, musabana amazi byose ndetse mufitanye na za relation familial. Iyi habaye crise niho ibi ngibi byose twamenya ko yenda ari byo cyangwa atari byo. Nubundi mu gihe gisanzwe ushobora kubaza abantu mu madini uko babana bakagura ko ari byo, ariko igihe cyo gushyiraho musenyeri cyangwa igihe cyo gushyiramo imamu cyangwa igihe akaba ariho ibyo bintu bigaragara, ariko mu gihe gisanzwe ibyo ntibigaragara. Iyi approach twayibona dute kugira ngo noneho turebe validite y'ibi bintu? Yenda umuntu yareba n'ubundi bushakashatsi bwakozwe butagamije kureba barometers tujya tubona muri za sena za raporo za buri mwaka za komisiyo zinyuranye za ya droit de l'homme, uburenganzira bwa muntu, ombudsman n'ibindi CNRG, ariko ugasanga ntibihuza iteka, usanga binyuranye, ugasanga barakubwira nk'ikibazo cyo kurangiza imanza kikaba ikibazo kuko ugasanga kiraguye muri justice sector cyangwa karengane cyangwa ikibazo cya indemnisation muri rusange muri CNRG. Ejo bundi batubwira muri CNRG ko abantu bahungabanye ari benshi mu kibazo cyo guhungabana kubera ko bo bakireba muri angle ya CNRG, ariko wasanga wakireba noneho mu yindi angle ugasanga icyo nabyo ni ikibazo. Noneho abanyamahanga cyangwa niyo tavuga abanyamahanga bose diaspora, burya igihe yo ifite uko ibona na system itarimo, kandi ugasanga nibo yinda bashobora no kuba bagira influence nkuko bahoze babivuga no ku gihugu no kumva bati noneho bo bafite perception, kandi yenda bavuga bati twebwe nta nubwo turi influence par abangaba, nabyo ni ikibazo. Ibyerekeye kuba uri umwe wa kwemera gupfa kugira ngo umuntu abirebye byose usanga ari byiza, nibyo usanga abemera barenga 80 narimo, ariko precisément no muri iyo cadre iyo ufashe nka yahoze ndeba abemera ari bake ugasanga bari muri gakenye, ariko burera byegeranye ugasanga bageze kuri 91. Ukibaza iyo ni hazard, iyo ni analyse yo kureba, ugasanga abantu batuye muri zone imwe ariko mu by'ukuri nubwo muri in general nta ari significative cyane, ariko iyo ugiye muri detail hari difference enorme hagati ya district ebyiri. Ibyo bintu bitekereza iki?
Iyo ubonye muri rusange ni 90 hejuru ya 90 mugatanga recommendation uko twakora, twakomeza gukora ibyo twakoze, ni ukuvuga ngo wenda dushobora kuba hari icyiciro cy'abanyarwanda tudasubiza. Icyo cyiciro kidasubijwe gishobora kuzaba imbarutso yo gusubiza ibintu nyuma, kandi ndakeka yuko imibare mo ifite mushyize ahagaragara uko ibyiciro by'abanyarwanda bitandukanye bibona ibintu. Mwagerageje kutwereka mugende nagenda gusa, ariko nka buriya tuzi ngo difference muri consciousness iterwa n'ibintu byinshi, imyaka ni imwe muri byo. Uko mwerekanye yuko mwagiye mubaza bari munsi y'imyaka 18, 18, 24, mugiye mutwereka muti dore abangaba bo kuri icyo kibazo uko babitekereza, amushuwa niho dushobora kuvuga ngo noneho iki cyiciro cy'abanyarwanda gikeneye specific agenda yabo.
Gahunda zashyizweho nka Girinka, Ndi Umunyarwanda, Ubudehe n'izindi, abashakashatsi berekanye ko arizo zazamuye imibanire myiza y'abanyarwanda. Ariko abitabiriye iki kiganiro bakifuza ko abashakashatsi bagaragaza noneho ubushakashatsi bwimbitse bwerekana ko koko izi gahunda abanyarwanda bazakiriye kandi bakazishimira. Antoine Mugesera.
Baduhaye recommendations zo kureba ngo recommendation yitwa uko consolidation, ukomeza programme dufite za Ndi Umunyarwanda, z'itorero, za club zirya zijyanye no reconciliation. Ariko ntiwa dukore etide ngo tumenye kwizo zo za Ndi Umunyarwanda, za itorero zo zifite leta nziza. Turese Ndi Umunyarwanda yarishije ho, tugwe n'ibarishije. Utubwe uti prevene yini. Ikindi nabonye ni wabaza menace ntabwo mwabigezeho. Menace zibangamiye reconciliation yacu. Ni iki mubona kibangamiye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda? Ni iki mubibona? Bakavuga ati niki. N'umurimo wabonye ko umurimo ari 20% ry'abantu bavuga ko yatangwa neza. Tukamenya n'ikindi, ese n'uswa? Ese ni amashuri? Tukagenda tumenya ibyo bintu, noneho tukaba tuzakora attention yo kubikosora. Hari ikindi nabonye, iyo kibaza nacyo tukareba. Bayubaza za kesi patike za groupe special zihariye, uzi ko bariya bacitse kuko tutababarije, iyo babaza ngo twumve nabo. Kontribusiyo yabo tukareba icyo imbuto yabo, tukareba uko wayibona.
Ababajijwe barenga 63% bari mu cyiciro cy'abantu batageze mu ishuri cyangwa bize amashuri abanza gusa. Hari bamwe rero mu bitabiriye kumurika ubushakashatsi bwa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bakemanga ibyavuye muri ubu bushakashatsi, kuko abenshi mu babwitabiriye badafite amashuri ahagije yabafasha gusesengura ibintu binyuranye. Perezida wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, Musenyeri Rucyahana John, nabwo na Sentamaze Kere batanze ibisubizo kuri iki kibazo.
Icyo ngicyo ni ikibazo kizababajije cyatumye tunasobanura byinshi. Icyambere Abanyarwanda tugende ku mashuri, aya mashuri bita education formel, ariko abenshi nyine n'abatarize batarageze muri ayo mashuri. Kandi ubushakashatsi bwari bugamije kumenya icyo Abanyarwanda batekereza, baba barize cyangwa batarize. Urumva rero ko abenshi bagaragaye n'abatarize nyine, kuko ni nako Abanyarwanda bahagaze. Ariko icyo nta munye giteye, kuko ntabwo bwiyunge ku Banyarwanda gusubiza uko ibintu bimeze, byayimeze neza byayimeze nabi, ntabwo bijyanye n'amashuri umuntu afite. Umuntu waba arakandagiye mu ishuri afite kubona ubwiyunge, uwo waba atarakandagiye bose ni kimwe. Ntabwo ubwiyunge busobanurwa n'umuntu wize cyangwa utarize. Umuntu wese ufite ibitekerezo, ufite uburyo bwo gusubiza guhera ku myaka 18 yagira icyo bivugaho amashuri ntabwo cyo cy'ingenzi.
Ababajijwe bazana bivuga ko hejuru ya 60% ni abantu bafite amashuri batize cyangwa bize primaire gusa. Umuntu yakwibaza ngo saba abantu kuko baba bafite ubumenyi bwo buhagira bwo kubatangira
muri icyuriya uriya umwe mu ba participant yabajije avuga ngo abantu 64 n'abandi ku ijana ntabwo bize primaire cyangwa ntibize, bakaba batazi gahunda za leta. Ntabwo ari ukuri. Ni ukuvuga koko abo bantu 60 bashobora kuba batarize amashuri ya secondaire na university, ariko kumenya gahunda za leta ni ikindi. Gahunda za leta ubu byarahindutse, imyumvire y'abanyarwanda yarahindutse. Gahunda za leta zirakorera mu baturage. Girinka iri mu baturage, umuganda uri mu baturage, ubumwe n'ubwiyunge na gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge biri mu baturage, ingaruka nziza ziri mu baturage, ubuzima bwiza buri mu baturage, kwegerezwa ubuyobozi biri mu baturage. Ubaye usuzumye kureba abantu bumva ingamba n'imikorere ya leta, abenshi ni ba bandi 60% n'abandi ku ijana nibo bumva leta ndetse urebye abenshi baje muri parlement kugira ngo ubuyobozi budahinduka kugira ngo ibyiza bikomeze bigwire muri bo ni ba bandi ibyo rero kutiga amashuri no kumenya ingamba za leta biratandukanye
ubushakashatsi bwakorewe mu turere 30 tw'igihugu abashakashatsi bakora mu midugudu 150 banakorera mu magereza mu mashuri mu mashyirahamwe y'umwe n'ubwiyunge hose hamwe habazwa abantu bagera ku 11 ababajijwe bose bemeza ko umwe n'ubwiyunge bugeze kuri 92.5% mu gihe ubushakashatsi nk'ubwo akozwe mu mwaka wa 2010 ikigereranyo cy'umwe n'ubwiyunge bwageraga kuri 77%.
Nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo mugezweho na Etienne Karekezi. Kubijyanye kandi n'iyi raporo twatumiye umunyapolitiki w'umunyarwanda ari imbere mu gihugu ndamusaba abanze atwibwire.
Yego murakoze cyane mu Dr. Frank Habineza perezida w'ishyaka rya demokarasi ry'u Rwanda ryo umutungo wa demokarasi w'ishyaka rya Rwanda.
Mbaye mbasuhuje bwana Frank Habineza kandi nibo tukivugana uyu mwaka mbifurije n'umwaka mushya muhire.
Yego nawe murakoze cyane kandi n'umutungo w'umwaka muhire.
Nk'umunyapolitiki bwana Habineza mwarasomye musesengura iyi raporo yatangajwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu mpera z'ukwezi kwa mbere gushize yemeza ko abanyarwanda barenga 90 iravuga 92.5% bumva barageze ku bumwe n'ubwiyunge mwe mwishaka ryanyu nk'umunyapolitiki iyi mibare muyumva mute?
Icyambere nuko byo hari impamvu yatewe ndetse n'ubwiyunge mu Rwanda byo kubera ko na yuko abantu ari abiciwe ndetse n'abayishe ubwo n'abantu barabana mu giturage ndetse urabona n'abantu bamwe barafungwa kwa mubatizo bakishyura aho bari batuye akabantu n'abo bakoreye nabi urabona ko intambwe irahari yatewe ariko imibare yatangaje iyo tewe nk'ishyaka kuko twabonye imibare iri hejuru cyane tutazi aho imibare yashingiye tutazi twitter sample uko bakoze abantu babaze abantu bangana gute ese bageze he tumva ko imibare ishobora kuba ari imibare twavuga ko ari imibare akademiki ariko tutavuga ko ari mibare ishingiye kuri ibiri kuri perisense kurinda ifatika cyane ibyo kigaragara ni uko hari impamvu yatewe mu buryo n'ubwiyunge mu Rwanda irahari ariko iyi mibare byo ntabwo twebwe twapfa kubyemera kuko ntabwo tugize tubona ndetse n'ubundi buryo bwo kuba twayiverifiye.
Birumvikana ku gusesengura no kumvikanisha neza imibare ni ikintu kitoroshye ariko ubushakashatsi bwagaragaje urebye bwakozwe mu Banyarwanda b'ingeri zinyuranye ariko cyane cyane bwibanze ku bavugwa ko batize amashuri ahambaye ubwanyu mwumva gufata icyo cyiciro cy'abaturage bihagije kugira ngo umenye neza uko abaturage babana.
Oya cyo tubonaje bidahagije koko abanyarwanda bari mu ngeri zitandukanye hari abaturage bo hasi hari abandi bizemo cyo hagati hakabaho n'abandi bize amashuri makuru ndetse cyo n'umwaka uri yesize twagaragaje ko hari n'ikigereko twabonye cyane mu rwego rw'ubuyunge ariko cyo cy'ubuvuzi bw'igifaransa tubona yuko biri kubikoresha nk'indi zindi zitandukanye kuko ni zo cyangwa cyabaye icya mbere mu mashuri ndetse no mu kazi ka leta kubera abantu bize igifaransa ubona yuko batabona amahirwe angana n'ay'abandi kubona akazi usanga ahantu henshi cyane ahantu bafite icyongereza ariko baba bafite amahirwe kubona akazi kurusha abandi ndetse no mu mashuri twabonye yuko igikarita cyafite ireme ry'uburezi nabyo byagiye bigabanuka kubera ko usanga abarimu benshi bareze mu gifaransa ariko bashobora kutwigishamo neza bagasanga bigisha abana amateza no kutwumva neza bagasanga noneho umusaruro utari mwiza igisaruro ugaragaje ndetse muri leta ko igihe cyose gifite n'ubwishyuko n'ubwishyuko cyagiye ariko ntabwo twagira ngo cyafite kuri gahunda yacu ibi byose ni ibitagaragaje yuko bitubangamiye ubumwe n'ubwiyunge ugusanga kuko kuba barabanje abaturage gusa ntabwo bihagije bari no kubona n'abo bandi bantu badafite akazi cyangwa se abadafite amahirwe angana cyangwa se babuze ayo mahirwe yabo bakababaza bose noneho abantu bakagenda batanga uko biyumvamo noneho n'ibibazo byashobora kuba bahuye nabyo izo noneho tukabifatira umuti kugira ngo noneho ikibazo cyose kibe cyarangiye neza ubutumwa tuba tugenda bitanga ubumwe n'ubwiyunge buhagije ndetse no kubona hakiri izindi mpunzi nyinshi ziri hanze y'u Rwanda atuye n'impunzi nkuru ariyo mwanya w'u Rwanda kigeri akiri hanze ibyo byose hari abantu biza biga bifite kuko ugasanga n'u Rwanda mu gihe n'abandi n'izindi bintu bitavuze umubare wazo uko zingana byose kumirwa byose bigiye byigwaho bikaganirwaho kandi bakoze ubushakashatsi babonye ko ubushakashatsi kandi ku bantu bose batandukanye b'ingeri zitandukanye ndetse bakareba n'abarimu diaspora nabo bakababaza kugira ngo bashobore kubona igishushanyo gihagije.
Bwana Frank Habineza, muvuze ku banyapolitiki bari hanze y'igihugu n'abanyarwanda batari batahuka, muvuze kandi no ku mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe uri hanze y'igihugu, mugira muti abo bantu nabo n'abantu bagaragaza ko ikibazo cy'umwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda kigiteje imbogamizi. Mfashe urugero rumwe, itahuka ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa rishobora gufasha ku bijyanye n'ubwo n'ubwenge bw'abanyarwanda?
Kuko tubibona nuko yego umwami Kigeli atashe hari abantu benshi cyane bamwiyumvamo, bumva yuko mu gihe cy'ubwami kuko abanyarwanda baba babanye imyaka irenze igihumbi nibo hari harimo ibibazo ariko bashoboye kubana kuko umwami yabaga umwami w'u Rwanda w'abanyarwanda bose. Kuvuga ngo abantu bamubonye agarukamo akagira uruhare yakora mu guteza imbere n'ubuhinzi bw'abanyarwanda imbere, hari ibintu byinshi cyane bishobora guhinduka n'abantu bakashobora kubaka kurushaho kuko we niyo muzi nyiri ku kizindi zose n'izindi muzi zose zaba ziri hanze ndetse zaba ziboneyeho nawe kugaruka kuko nawe nk'umuzi ntiyaba atashye. Urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane ndetse mu ishyaka ryacu ingingo imwe ya politiki muri gahunda ya politiki y'ishyaka iva ari ingingo ya 14 igaragaza yuko ishyaka ryacu rizashyiraho politiki yuko impunzi zose zataha cyane cyane n'iyo n'umwami nawe ari muri izo mpunzi ebyiri zigomba gutaha biri muri gahunda y'ishyaka ryacu rero gukangurira abanyarwanda bose gutaha ariko mu gushyiraho politiki abitaranije n'abandi bose bakorana ariko biri muri gahunda ya politiki y'ishyaka ryacu.
Iyo ngingo mushimangiye mu ngamba z'ishyaka ryanyu yuko mwakora ibishoboka byose bituma nta munyarwanda wongera kwitwa impunzi, ni ingamba, ni ingingo umuryango FPR nawo wari ufite mbere yo gufata ubutegetsi ukiri mu ishyamba? Imibare igaragaza ubu ngubu y'impunzi ziri hanze y'igihugu ishobora kuvugaho byinshi, simbigarukaho, umuntu ashobora kuzabarura akareba aho bigeze, ariko mu bushakashatsi bwakozwe n'iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwagaragaje ko abantu 96% ni urugero mfata basanga ibikomere bituruka ku mateka ya jenoside, ubukene bukabije mu miryango ndetse n'abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi bintu uko ari bitatu ngo bifata umwanya wa mbere mu bidindiza ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda. Reka mfate kimwe muri ibi, abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, mwe iki kibazo mu Rwanda mubona ari ikibazo gikomeye kiri ku ruhe rwego?
Yewe ntabwo ngo kuri rwego kora ko hari kimo cyifite twakoresheje ariko cyo twabona nuko mu gihe cy'icyunamo yo kandi cy'icyunamo mu kwezi kwa kane nibwo twumva cyane amakuru y'abantu bafite ibintu bitatu bya jenoside, abantu bakomeye jenoside biraboneka cyane mu kwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ariko iyo tugiye mu kwa karindwi tubona nk'aho bigabanutse kuko icyo gihe n'abantu benshi barafatira agafungwa bitewe n'ibikorwa byinshi baba bakoze bigaragara yuko babifitiye ibyo ntibabitekereje. Ntabwo twavuga ngo ni igipimo nk'iki ariko icyo cyose kirahari kandi tugomba gushakira umuti, ariko n'umuti ndumva warasatse kuko hari amategeko arahari atandukanye agomba guhana icyo kibazo. Ariko nk'uko twavugaga mu rwego rwa politiki hari n'ibindi tugomba kuganiraho mu rwego rwa politiki kugira ngo ibibazo bigende bigenda bikemuka gahoro gahoro kuko bimwe ntabwo bikemukiraho umwanya umwe kuri ubu bafite amazina ya 20 tuvuye muri jenoside. Yego abantu benshi abayibayemo abiciwe baracyahari, dukuvuga ngo abantu benshi baracyakomeretse, ariko urabona ko abamutera kubana hari impamvu yatewe.
None se mwe nk'umunyapolitiki Bwana Frank Habineza, icyo musanga Leta y'u Rwanda guverinoma abanyapolitiki badakora kugira ngo iki kibazo kijyanye no guteza imbere no cyangwa se no guha indi ntera ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda, icyo Leta idakora ni iki?
Twe twumva ko Leta yego ndiyo gushyiramo imbaraga nk'uko nari nshyiramo bya mbere cyane mu bintu byo kurwanya ubukene, kuko niyo abantu bakennye batangira kwita na ba mwana gahunda yo kurwanya ubukene ifashemo imbaraga abantu bashyirwa mu bukene cyane cyane mu cyaro, ariko n'abandi bize abantu benshi cyane barangije kwiga bafite akazi nabo bashobora kuba babona akazi.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Habineza. Tuvuganye ku bijyanye na raporo yatangajwe mu minsi mike ishize na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu mu Rwanda ku kibazo kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda. Namwe abatwumvaga mbaye mbashimiye muri uyu mwanya, mbasaba kandi gukomeza kwitabira ibiganiro byacu ku Ijwi ry'Amerika ahanini mutwandikira mukatugezaho icyo mutekereza ku bibazo byose bireba ubuzima n'imibereho yanyu. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mugire ibihe byiza.